Bano na chungu.
Baile so in the build. Yo.
Cleo, Ice.
Dumba Nation.
Queen.
All cash, J Mole.
Let's go.
I'm just trying to be musica na uja wene afuna shea yake yake. Hello, nani. I've been passing for so long. Mukafun seven for me fetisa ina macheke. Ati beba chitika ni baby. Bosa yoti na my baby. Seven that we ballin' in silence. Junior makaka na palace. I don't need no validation. Bigger than Kiliki Yonzi. Bali fulu chiguli neneka. They don't know my story. I had no slightest kulu. Nenenze mungone. Nina kula wofu tiki la si story mune. Fuck I'm bambo pa baby. I never thought I would do that. Ukani ona ni someone ni siye. Inezo hizi vaya mazale. 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 Ile tia mazale. 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 Mazale.
Mazale. Mazale. Mazale. Mazale.
Yo.
Life is sweet in Gamusale, Mona Mbuka na Mazale. You and me, we are not the same, we are Ukasuna Valley. Ni Mazale, Kabula, phone, on my notification. Nigga, I'm on a new frequency, but ni Libe radio station. I've been down bad, no pogona. Pamu City, I'm the new dawn. Nikangena pamoni shopping amonga ni lina coupon. Life ikankale soft imonga ni cushion. Yajama days nikadezale nishini kuma tuition. I come from nothing, follow the big bang theory. But japa the way I bought chikanga cherefu walize mfioli. Nina kapitia moza ni chitia kufogive please I'm sorry.
Ukaniona ni someone ni siye zinezo hizi vaya mazale. 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 Mazale.
Mazale. Mazale.
Mazale.
Mbilikisha mazale. Kuale. Fulu nirina mashabe. Simtola mwarale. Notulo teti ndale. Funtila kumazagari tituale. Kono napo muntu charikale. Sibale. Kafale. Weza mafuku nyuka tailabe. Mane machine. Grrrra. Sente million jebele ya. Kumula mocha. Nifona kuswa isa kumabua buu. Kwonti lenga ulinazanga ni mangala pita ni impwa. Jabatika kumana usaka indana niso imozi yoshinkwa. Amponi nzo ni baron jo. Sungunuka vibe floating bo. Sunga jakili leba nona chongo kumendo wa vala boringo. Hii tolo shili 4.4. Yose nilipama shopping mo.
Ukaniona ni someone ni siye. Inezo yiziva ya mazale. 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 Ile fi ya mazale.